Ooh. Thank you. Okay, we're on.
Thank you.
Whoa, 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 wh Talking into this microphone.